Miles, Kenya.
Miles Entertainment. Cash kid on
the track. Boom, super nam die. Nyoroka nyoro, ngozi nasitai. Nyuma adie no mbio chemutai. Nitenjo roge rungu ya masai. Kupede, kupede, kupede. Hako ka super kagani yo. Mbese kanyama kakulena. Chulta kahe oka gorokia. Piano kia na kagonga na kagorokia. Wee. Waroropia kuna venye wana ni kuamia. Ae, wakembwe, wakembwe. Ae, watekwe, watekwe. Ae, waseswe, waseswe. Ae, kalembe, kalembe, jile. Ae, fiche cha usiku karashika. Nakapea mitika na shika. Shika, shika, shika marengeta. Napenanga mama kani mama mama sita.
Gu, ga, ga. Sinajua ni nani baby hapa. Ukinemba deni ntakula. Nikivuta bange look ni rapa. North lando lando jia shash na ngango. Apa stima zikizimo senta washa kando. Mendo mpango wa kando na nadai sistako. Apa mbuzi na lando tunakuja kimpango.
Boom super na mdai. Nyoro kanyoro ngozi na sitai. Nyuma adieno mbio chemutai. Nitenjo roge rungu ya masai. Kupede, kupede, kupede. Hako ka super kagani yo. Mbese kanyama kakulena. Chuta kahe oka gorokia.
Dance on the floor, this a banger and you know. Tukipiga show, we dance on our toe. Slow, baby girl, tingiza. Napendanga sana kakikimbiza. Tupige shere, tukiingiza. Kamiti, kamuti, kawakamba. Leo makwera na ramba tamba. Apa ni mangoku wanadaga. Tumuangilia, tuwache wakiramba.
Ati nimo squeeze ukatikucha, zere. Ati nimo squeeze uchomi picha, zere. Aki nimo unakuaga kichwa, zere. Natokianga kani kwa mambichwa, zere. Zere, 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 zere. Kupede, kupede, kupede ka. Wairimo jina lakini mka. Mi bado male kwa beat mi mkale. Nuka tamaji nkidance ka party. Come to na psych X, twende hiyo party. Ruka nika unacheza kupede kale. Ku, ku, kupede kale.
Boom super na mdai. Nyoro kanyoro ngozi na sitai. Nyuma adieno mbio chemutai. Nitenjo roge rungu ya masai. Kupede kupede kupede. Hako ka super kagani ya. Mbese kanyama kakulena. Chuta kahe oka goroka.
Wambo Wambo kukaf. Jerry Jerry ya kukaf. Magi Esta kukaf. Aliki na nyambu wato kukaf. Town anyone. Aki nimeboeka. Boredom fever. Aki nagonjeka. Ali zile bush bush zote wamefieka. Salala Samantha ndio mateka. Nakupea ipopo makoko. Katoko konyolo kongolo. Matoko na kongo madongo. Makongo madongo kasongo. Sipendi usoro mroro. Madongo makonyo kudongo. Sipendi usoro mroro. Madongo makonyo kudongo.
Dedication to all the independent ladies. Miss Montana. Una migu independence image bebe ya ass. Ona de kupige kuni na wona tumianga gas. Weni mhambul zabe unagote ya maras. Kalu na jisaki anga do weni boss. Mwedu na wachora anga job weni bod. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi bebe basi live it up. Wokuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi bebe basi live it up. Wokuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Hizo zote ni zako hujaporo. Wengine wakilala my girl ujadoro. Mashinda gold diga manze hata kwa ogoro. Wendo their leader my girl uja follow. Kitu pwane na brain na ni mtik. Kwezi kumkata tuju mebeba dick. Story yiko patient na juu ni msik. Nizime kuwe boss ni kuwe ni msik. Okay, you know pay them attention, you pay your bill. Congratulations for could sign that deal. Single mommy so you play daddy.
Miles Entertainment.
Dan kalu na jisaki anga do weni boss. Mwedu na wachora anga job weni bod. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi baby basi live it up. Wokuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi baby basi live it up. Wokuli fair. Live it up. Unajilipia rent.
kupata dose wananikanya gear mashosi eti na danga eti na wanga ili nipate cash silali home kusubiri danga always on the one nakimbiza chanda akili nimejaza vitabu utasema lecture ilie kwa ubua dada cause wewe ni fighter doesn't matter how many times you keep falling don't let anybody make you feel like you ain't important you're an original being not a foreign let them keep hating as the blessings keep pouring
Chicken kill, shake the bam bam, pack the jang jang. Come the shots of fish and radar, sin watanja. Do pick it tight, knock it down far. Yet on the ganja, tea in the Fanta. To Nakata, in the Rasta, man a gangsta. Someone won't take a call, goes to check a cocker coil. Me and attack a Santa Ponda, nip take a care. Man, I know Yaku beat a shinda, Adi Morsi. Takama boss in Vita, man.
I don't fight chicks.
Narabin is a foot, your career race. In a beer, Juta, Juta, cook the beef.
At your own risk.
In the Lambo, Tanas Baru, can't race it. Big ego, Coco Jumbo, let face it. Long hand, Kabulimbo, I can't take it. Nina Swali, hey amigo, can I kick it?
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
Ah, ulioko, kana bado jomo, kabuda. Sa unakula tumo kuka, ukipa ushuhuda. Roundi tumenona kapa kaza buchari Na sura kama tiangi hapa kuna fojari Cheki cheki meme clean up nice Oh shingo maji maji see that ice
Mandem, mandem Niko base nama galdem Galdem, tuna bless, tuna bandem Bandem, bad vibes mana kill them, yeah Mindo kimping wa easy painting Mana fresh team na siko flexing I got the juice na siko blending Nime standard lakini bado nina blend
DJ Miles, Kenya
Oi, oi, oi Magic too.
Diari kine dhukuru nole chowe madhafu Werute hadafu, doe de dhahafu Cheta kwenye pura na disoka gana dhuda Nidaga kasugu asio age no ufuda Ekira keratu kia kutigana na kia kwa na doka Dehere maudo matare na fata Boss, I'm not just somebody, I'm a limitless boss African solos, better bring him back to core Kogi sefalayon, but you just a house cat Gotta switch that, flip it like an acrobat Mambo bado pele ya kuchizi Catch up with me, utafall kama dizzy I mean, I'm one off, no no match up You need backup, I just add up
Niko mungoi mpaka na jiatmai Na kitu na nipamba, netimisha teka mai King kwa hii scene, uneza finya repeat Na vile na kaza beat, nime pull up na genge machua Kuwa mkate ni dizzy Tunainuwa ikron nyinuwe ni misuli Heshima idumu, tukibonga ni sumu Toba inagonga weskizi ya majungu Maguji na majampe, maguji na ma Maguji na majampe, maguji na ma Maguji na majampe, maguji na ma Huku ni majampe na maguji tuku
Menchi kama kawo wasi need campaign Main event, the rest wanna raise curtain Punchline, adi heta ana feel some pain Kisimpo boy uchungu kwa buru wenga Duna na hika we ni guiji na champagne Asha kishash bora mi unipe champagne Mse wabao kini need bite okay So soon aka Emi
Gumi mbili kwa mazito gota Ona venye tunapiga wera joa kuna kuchocha Hatupendi vioja tuavuka boda I mean after this ni kuwin kuwin Alafu win na nafanya nafanya mami mistaki madrama Niko juu wana hate na bado uko under man Mini bazuwe bado ni kijana Teka chick pills buda punguza kujigamba
Maguji na majampe maguji na ma Maguji na majampe maguji na ma Maguji na majampe maguji na ma Huku ni majampe na maguji tu Maguji na majampe, maguji na ma Maguji na majampe, maguji na ma Maguji na majampe, maguji na ma Huku ni majampe na maguji
Wiji nikikanyaga jiji ni piji Bila mita mimi siji kupede kale now they call me kung fu. Unachotaka unapewa sote ni full. Mahewa ni juzi tunli wazima tukuchuku. Seti tupunguze mafua, washandu kuchukua. Bebe za sasambua, magwiji tunakamua. Hate akakitumbua, goto na wasugua. Safi ndusha tanua kuwa, najichukua.
Gaza na nduru lakini misi kokos. Ni kama reggae, nobody can stop us. Sipendi beef, gizo ni Johnny Macacus. Una dislike na weni fan bila purpose. Kasi ya mavo hiyo ngoma imebit. Najua huja get, hini mavo on the beat. Sick, shit, son take a sip, take a sip. Akichora saba wako bado wako six.
Maguji na majambe, maguji na majambe.
Kama ni luku piga white, ni kame die. Ako machingri mangwai, nabia light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria
kamu kuna shanadi ya mkuu sheria lazima mfuate juu ya serikali askari sura yake wevi kaya kali kali sa
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kukata maji mnajifanya musa na nusa watu hii mliomba nani ruhusa kipusa this time tulibeba jovi ndorende hatuta hata za hoi
napenda life napenda tumana jidai hati amevai kama ni luku piga white ni kame die ako machingri mangwai na be a light. Kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni mwiko si miu omekalia ni shere na itaki masheria sheria
Miles Entertainment
Nikiple kinazinduka Nishitani amepanda jini mkata kamba Serikali naipindua Mindo kiboko yao Wakisleki tunapita nao Tena haina kuchao
Yani baby wendo mama yao
Afane pita ndani Yani we chuma inalala ndani Shamra shamra za kibabi we enjoy the party Tunapiga shere Yani mpaka kuche
Everybody stand up,
it's the big jazz. One boy, German.
Take a day on the beat.
Kande u ngamam u ngamam tena ongeza mafu dandan dandan mi bishi sauce cos bishi it's so easy kwanza snacks mi ubishi sambusa ndo mi hudishi sipendangi ma snack sikulangi ma junk sikulangi ma donut sikunywangi ma yogurt kwanza sipendi pudding na mi wanga choose sambusa ndo mi hudishi
Napenda ile soft ina nyama Sipendi smoothie kona mbegu Napenda ile thick sawa Kuna nyama quarter na nyama Hii hapa inataka cucumber Karoti, karoti itawezana Sipendi nyama choma Napenda wet fry Na kasosa Sipendi food iko dry Ndo mi ukula nyama fresh bama
Miles, Kenya.
Alright, huh. Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Kini ngoma ya wazito siki popo.
Na wapa homa business.
Furu kisunzi. Every day, it's a holiday any baby day. Monday to Sunday, it's a holiday any baby day.
Man a real bad man, furu kisunzi. Pesa nyingi kwenye bank, furu kisunzi. Magyal dem on a nice, furu kisunzi.
things wrong, go ask your mother. Auradi tozi panga, wicked man ting, wana kesha kawa kanga.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo.
Every day, it's a holiday and every day. Monday to Sunday, it's a holiday and every day.
Man a real bad man, kuru kisuzi. Pesa nyingi kwenye bank, kuru kisuzi. Magyal dem man a nice, kuru kisuzi. Kuru, kuru.
Niko na kikundi haijifungi full kisunzi. Fundi wakuwa funza nyi wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu chizi biti kigonga. Nupita na utadhani mwizi gikomba. Niko na moto na sipoi. Nyi bado bonoko bati boys.
Miles Entertainment.
Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Callie Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Vilena wakita biduka by gogos. But me ningati kampesa kadai logos. Black clock, Buddha, I and I bobo. Na even divo na madanga biti I logos.
Hakula liku na kesa kama popo. Papala wajue na wako wako.
Petra andit ni ndani andaki.
Buzu.
How are you, sir?
Bad girl off to see the dead body. Run up on you with the 9RD Maggie. Send it to the mug, send it to the madden. Rotten, dead and forgotten.
Hold up.
Petra, when I say pull up,
you
and
know Jackie. What I mean. Ring. That shit back.
Keep his all on the beat. How are you, sir?
Bad girl off to see the dead body. Run up on you with the 9RD Maggie. Send it to the mug, send it to the madden. Rotten, dead and forgotten. I'm getting all the dollar dollar, I'm getting money. Everybody tryna holler, dripping money. I need you at a distance, you hoes mad at me, cause all these niggas showing interest. Mill make magic take over your body. Running on my gun, know you wanna smutty. Like me general, surgeon, Addy. Your body buried now, down the cemetery now. Never knew a semi-work in the cemetery. And if you diss me now, your body I go bury, bury. Worse when you pass, Petra, territory. Shoot off your face, Gaza, military.
Limbo. 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 Limbo.
Sound hard, apa tuna do the math. Me ki plug man, siaka mina gam. Niko na technique, ya kuwa teki. Taja mavedi, ukule ya cabin. Kuwa panguza miwa round za kishata. Much love me usen kwa jaja. Nah boy can't play with the man. 6 feet we a go run the town. Big foot we a step and him hard. Wanabaki wakishangaza ala. One for the money, two for the girlies. Tatu ni ya maarif.
Bad we bad genge, bad we bad.
Now hear this.
Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Genge ton we a take it to the top. Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Genge ton we a take it to the top.
Jana mabling bimangose unita ring. Dingadi kwa ring ni manako luna kula mavidi. Niko jonka jing niko steam. Me uzi light na acha wa medim. Juu S2 to get on na wapeleka na stepo. Ataka kuna kafu mula langa kwa depot. Mabisi kuwanlish kusafisha nika deton. Milibai kwangu saizi siishi kwa renton. Vile na wango wa meno utadhani denton. Mindo chizi wa mziki ni ite menton. Jina iko kuta zote zabe adi sento. Lukini cross vuka boda kuja ghetto.
Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Genge ton we a take it to the top. Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Bad we bad genge, bad we bad. Genge ton we a take it to the top.
Baseline ukiwine kwenye flow. Sicheze poka, cheza na motion. Ngoma tamu, ukipewa potion. Life bondis, na take over kukontrol. Nimemwaga kitu kwenye party cup. Ziki kushika, piga chumu, siku sipigwe cut. Chagua maini, kakushike tupa mabat. Nimesoma, high grade, sija chimba pewa sad. Tuliza clock, hustle big na yo ganzi na weka kwa sack. Sio bank, maintain, we maintain, nikupak kama car. Yeah, yeah, nikupak kama car.
Bad we bad.
bad gang, get bad we bad. Bad we bad gang, get bad we bad. Bad we bad gang, get bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad we bad gang, get bad we bad. Bad we bad gang, get bad we bad. Bad we bad gang, get bad we bad. Gang get on, we are take it to the top. Super Johnny koma, ndakueka kwa koma. Nakaza na mziki, mashida nikikoma. Nilisoma lakini sikuwa chopa. Sa mistari na choras na skizo di kwa chopa. Nilikuwa na wapona kidogo mpigwe kopa. Sa godia kaniona kanipeleka na rada. Sa ini kwa laini kama nimepigwa randa. Itabidi meamini hapa yendo good father. Sati weni ganja fomo gope kumtaja. Yeni zaide celeb lakini zikupara. Ato future white na para bado na kuona. To reform, to reform, to wache kuwapona. Bad, we bad, can't get bad, we bad. Bad, we bad, can't get bad, we bad.
Future pride, so we check in a dog and get the gagas are welding. From Zangu was the Kuang is a wengi. Sakondogo mambo yamboki sipendi. Gumzo na mungu mambo ya uruki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kaka misi. Kaka empire, tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wapishi. Undisputed soldier, mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank, mina ball na kapunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papa zina ni check, zina shout hallelujah, oh my god. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, mina fanya vitu fiti. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, mina fanya vitu fiti.
DJ Miles, Kenya.
Everybody stand up.
Boss lady mindi wakata mshahara. Same level na Madon, dada kakamala. Bring beef, I take a big bite, no wahala. Cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara. Hell yeah, mina wonyesha kivumbi. His killer die experience haifunzwi. Nimetoka ghetto mali yuta kitoko akichocho akizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boy ako na currency ndo mina weza vibe. Fuko deep na mali peke mina weza die. Bila wave ya kurai sidhani wata survive. Wengi wata drown, wengi wata clown. Wengi wata front wakisema na wata round. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalisho crown. Uno mjiki 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 mjiki.
My love,
mgongo hizo style zimeganda kundi bora upeperushe mikono. Napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama I text to tango. Tiko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nuta mwakaranga. Kono uno yake ya kanya, penzi ya tanga. Kozi nyororo mtoto wa kidosi. Biga picture insta ni kuposti. Simiti imeka ukaroboti.
Masimongo zaki mambo nijieleze kiwana.
Mocheza kayamba. Kiononi anashanga. Anajua kama danga. Karikoga kwa muganga. Embe dodo. Yamani langu embe dodo. Embe dodo. Yamani langu embe dodo.
Kuna gases juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nathani satonda kwa na ganji ni nani hata taka makali tayari buda sai niko maji na imagine manena niko kazi mini big big boys yezi kusa toy missy role model ni avoid na mwona buda nikileo hewaribu ganji nikisema pewa ati Monday ni kazi Tuesday ni got to Monday Wednesday si jale Thursday nangoja Friday, Friday, oh la 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 la,
uh-huh.
Oh la 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 la,
Chio mio,
oh la 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 la,
Kwa
oh la 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 la,
okay, yeah, yeah. la la la, chio mio bala, ma weekendi musere na maarif kadhaa na mapainting magala wana sanif shasha meditating na tambla ya kimratish kuba kurumisha ngoko kama generator kwendo kwa kosa kwa najileta leta bono funga long shoka mikela teta elevita kijana kadogo kako inadiseta wita leta
juni weekendi leo tunambleki atuzi kosa form buda kuna plan B tupitie peti tunyonye irori leo pilo si manyoya kuna pongi ni personality gadea si matembe jumangoko wana die tu wakiembe lesi kunyu fakse ina uzembe niko farmers just yeah. Nisichagui jembe
wakanta boy bize
Miles Entertainment.
Hey, nindisha piti nimefika nikondani ya zona taka fanya makamuzi noma yani mpakara moja ni cheki kwa watoto buti ziko fendo mide meshe tinga sasa tuanze na kudipe wine mimi nimedunda toka kula dis napenda wa watoto rembo wakinipa kiss madini savali kicheki cheki lupita na pita pita kila sena soga za kijupita saka tufanya micha katoka taka matunda bato chezango mamoto sato niko gado bado toto macho kodo miku ni kodo kodo na koki nipe podo nipe nipe mpaka dodo tufanya machafuzi pande hizi tuko bize chakijenda bize leo ni chane chane kama wize hakuna noma kila kitu hapa tekitize tekitize mchizi wangu tukifunga prize
full na mishiko meza zimeja video video watoto kali wametinga yani warembo kideo kideo leo lazima tulewe doma nilikeshe wasio na wenyewe ulingoni watupishe leo lazima tulewe doma nilikeshe Siona wenyewe ulingoni watupishe
DJ Miles Kenya
Everybody stand up
Yo, hapa ni kuchembe teza na manembe deno Jembe telu kafa gombo toza meno Ni kuchembe teza na maneno Jembe teli ni ya gembe tenge Hapa ni kuchembe teza na manembe deno Jembe telu kafa gombo toza meno Ni kuchembe teza na maneno Jembe teli ni ya gembe tenge
Na mbitika ifaskan konanja Jembe teshi zinga ni bala Gambo toli kalu zimeshikana Na ingo motome mekuja na ubaya Na mbitika na bala Bado mnakata, nembishika bado kwa izana Kepe tege boto tambawala Wengine bumbu tere wamelala Jomba kali mekaza katamba Nakitimbia na mguu imekanda Nikudinika chitini ya kala Nateza na maneno tukisaga
Hapa nikuchembe teza na manembe teno Jembe telu kafa gombo toza meno Nikuchembe teza na maneno Jembe teli ni ya gembe tenge Hapa nikuchembe teza na manembe teno Jembe telu kafa gombo toza meno Nikuchembe teza na maneno Jembe teli ni ya gembe tenge Tambatari hivi walevi wanasikia ni ka storytelling kwa teli Jingembe teli na tembete makima kafeli Bramba tazi na mtoka kima zembe teri Juya full dose na kumbutu la mamedi Vibembe tevu zangu na reziko ever ready Kumachombo toka wanadai niko crazy Lumbutu gatang na itwist na madredi Toto mingi na kuzimbeti makabaridi Jua ni kali jomenyo moto wakawaridi Bidi yamba tangu pace ni ya Lamborghini Pace ni ya Lamborghini Hapa ni kuchembe teza na manembe teno Jembe telu kafa gombo toza meno Ni kuchembe teza na maneno Jembe teli ni ya gembe tenge Hapa ni kuchembe teza na manembe teno Jembe telu kafa gombo toza meno Ni kuchembe teza na maneno
It's your favorite boy, Cash Kid on the track
Hata kademu kazuri joka kofero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka na ngeo sezi menda taka pedo Dem ni kafupi kana penda magendo Ngoma ni kaliuliza makurutu gangang Imebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Shere ni meja tumekujari na tamba Atulibeba meja yule alifanya bablas Buzi ndo rende tunarogadi wakamba Ole kitanda ole Ole kandanda Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff Kingfisher na picha ashanza piga lap Snap snap sana deku jiponyo Yap yap
Kadem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka na ngeo sezi mendata kapedo Dem ni kafupi kanapenda magendo
shangwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo
pesa sabuni ya roi nafanya nini kwa mbash na weka minyoo na kata maji kinoma mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo luku ni fly dingoi napiga sipo stivona nua sijali sijali kwa unachali neza pita na wewe bila tatafadhali deli niko majani mbuzi yuko angani munyonga taitu za manki hapa sitani
mohata kadem kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo siyezi mendata kapedo dem nikafupi kanapenda magendo ngoma nikali uliza makurutu gangangi mebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo
ni aje msupa
ni aje
niko na talent
kagani
neza fungwa bra na mkono moja unataka kuona
siwezi mai
okay keti chini geuka hivi wacha ncheze kama mimi na ulimi usitoenda kuchapa na hiyo mini chali yako kwa simu kelele chali yako ni stress yani msenge mpike block tupike sherehe usilie mami sikiza magenge nitakutoa stress na nikupunguzie nyeke
Aje aje ulitana nilikunywa aje aje ulitana nilifanya aje aje wasieni ambie ulienda aje ulitana kulienda aje aje ulitana nililewa aje aje ulitana nilifanya aje aje wasieni ambie ulienda aje
Na gari, kaba gazi, aka ganji Sina kinywaji, weza mbiaji
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu Waitress amebeba, tipping Is it me, or my drink is picking Sipping, sipping, I'm sipping Ayaya, vunulu Pere, mende Pombe yangu siweke mchere Leona meza takama nitembe Doni lewe mpaka nibebwe
Kane. Pewa chupo si lambe lambe Wapiche seko pande kane Ngango, whisky Hanjam, hanjam mingi Minataka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots, kamino Boti, bodo Chapa, toto Ukimaliza, K.O.
Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo.
Me kucheki toka zamani, juu
unataka nadhani mi ndi udunga kama daktari na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane
una step na te na kam una left na fya na kam gonga sana tia itakam na ataki kuja booster kisabe gonga 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 tukigonga nyonyi pongi nyonyu kigonga gonga gonga sopo jani piando mkambia fande mbele tukisonga
mekucheki toka zamani tunataka na dhane mindi udunga kama daktari na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane
neza isha kwa hivyo itisha tukiwashe kikichatisha kuguza tuwezi idisha mebisha unanimaliza masharungu lonchizishe napenda umbo nda kufurisha mezi tisa endo pimishe kushibishwa kumbulingiza
mekucheki toka zamani juu na chaka na tani mbio mingi sana Bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mamis call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa kukwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kam show yu ni simple. Next days o mafida asha ripos. Apo kwa Edgar ubare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini bu Buda, please no phone. Supali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko, singiza kebaridi. Ni kawaida, ni tabia za chichi. Si uongo, napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tunimori after this ni lawama. Nastaki mamis call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mamis call bana. Nazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mamis call bana. Nazima simu ndo sipige pige sana. Sijai jua kumbe lano ni FBI. Amini ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini basenga daddy nita go down in style hey. Maswali mo bati breed ambono mezima line. Noko hapa lo drone anilimi ya wife. Misiamini ati weni morio wa mind. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mele joko uneza zirai ai. Na sizi fly zai kwa isi ni ya crime ai. Asha kick off, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika after trigger kui press ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window sini ka jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungu wa santi yacha leo mini kasomi si sana. Si mongo napenda wasichana.
Tunasikia beat, tunatete mani. Na kutu hadi kwa book, mukula itina. Flex na girls, jina kema kena. Iko fine fine, wanchida mdomo matena. Unasikia beat, tunatete mani. Na kutu hadi kwa book, mukula itina. Flex na girls, jina kema kena. Iko fine fine, wanchida mdomo matena. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo, ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Ana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo.
wakedomo ninge uso kedomo. Kumbe demjo ninge uso kedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Bomoka nkachupi, sezi kwambia rangi. Nukizua zogo, bado tapanguzo. Anacheza kiuba zenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui kurequest, adirachwa na kunyima. Atukuna tatu kumbe budani ufucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na bado anagawa na bado ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kidomo, gang gang. Niaje suatu ni pedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa nikalala fofo. Don't touch, kani doja nimeipiga Galombo. No no hadai straight anataka combo. Shobo rice peas ngofu chomo adi koko. Jogo sezi mainshimo kani nono.
Kumbe demjo ninge uso kedomo. Wakedomo ninge uso kedomo. Kumbe demjo ninge uso kedomo. Ako zabe anashikisha na vyomo. Kumbe demjo ninge uso kedomo.
Siski
ninge uso kedomo.
Siski
ninge uso kedomo.
Siski niliambiwa ni muache siski.
DJ Miles.
Kamote.
Miles Entertainment.
Kamote. Kamote. Painting ameni city kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge. Dodge sahani, dodge. Hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, itama soja. Painting anataka kuniua. Aki babe utaniua. Sijali. Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mpaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik
eh.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni siti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiodogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini. Aka nichanganisha akili. Nika mnyandua, tukarudiana
hey.
Swaga,
siski.
Swaga, swaga, siya leo swaga. Swaga,
siski.
Swaga, swaga, siya leo swaga. Eyo saru mekuja na kifua. Na cheki unatatizo mekuja kulitatua. Ume toboa kwa life, mime toboa makua. Ulitumia pasuri, minki tumia kwa jua. Pamba, pamba. Pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba. Pamba na siluku ya kishamba. Weka, weka, weka. Danda linateta. Najigamba mina jua kupepeta. Haumjui saruwe umeboeka. Attention mina wateka. Late night talks kumbe woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha. Hiya leo swag. Swag, swag. Swag, hiya leo swag. Swag, swag, swag. Hiya leo swag. Swag, swag. Swag, hiya leo swag. Swag, swag. Swag. Unapenda kujifanya unanijua. Sa unajiona weni niga wakishua. Misi wale wakuletewa maua. Mini blush atibe utaniua. Taniua, kamua. Niko best, niko na kina wayua. Rarua, we, chafua. Tapendo vaju nataka kufua. Wanya kama unachuna majani. Nikamuko kwa shamba la jirani. Kitama, kiza miendani. Usinite baby nite hani. Tanda, tanda. Usiku utanipata kwa kitanda. Tanda, tanda. Jeki zaru wamedunga nini swag. Swag, swag.
Okwonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ukuwa umenibamba.
Femi wampia kongu weni mso. Kwanza vile ulituosha kuile vasi aligiso.
Na kupenda manze wewe ukuwa humble.
Asante.
Legend, kwangu weni icon.
Story za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Okwonko umeanza kunichocha. Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapata.
Okwonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mi nataka kukulamba mbaka ushindu kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Aina noma leo utanikula. Lakini kali ndogo usishinde ukikuja. Mbokonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla.
Mbokonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla.
Badges tuko jaba, wengine wako meti. Zetu ni mjama, zenu pikipiki. Leo tunaenda kana, beba zigi mingi. Hakuna mamadam, beba sibi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze the backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kusijali, hatukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Kusijali, hatukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kunwa dancehall. After leo utarudisha weave salon. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke kutisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa ikane.
Miles Kenya.
Nimefika na niko na kuzudi. Nimekuja kukubama nkimaliza ndo niru di. Nisikize kwa sababu huna budi. Zimistari za leo nimezitoa tuburu di. Kwanza na cheki uko mudi. Pili napenda iyo hudi. Atakawe ni mse wa nduthi. Amka usakate juzembe ni upuzi. Baka jasho linuke ushuzi. Ushuzi, shuzi, shuzi. Squeezy na ringa nko chuzi. Chuzi, chuzi, chuzi. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongo ne jambo. Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, zitoke. Fire, rende inagwaya. Inachuna nipeleke Ulaya. Hapo kilegea tunakukasa na pliers. Kutu adikucha kuja na kina pliers. Zitoke, mini kuokote. You say my name ni kupeleke popote. Saru, ntakupa chochote. Ata kama ni mbali tutafika huko kote. Jichoche, choche, jichoche, jichoche tu. Hey, zitoke, hey, toke, zitoke tu. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongo ne jambo. Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke.
It's Batman killer.
Miles Bandit.
Mzuri jini, ama nalewa. Wakunywa nini, itisha pewa. Hivi uko mwenyewe ama unabebwa? Hapa ni mjini,
sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanichuna Shakira. Salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kanichuna Shakira. Salio sijabagiza, na baki ninapuliza. I know she came for the guap. She goes sit on Renette for the guap. I know she came for the guap. I know she lie for the guap. She goes sit on Renette for the guap. She gon' key for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make her see you go down low. Go down low. Let me sit and just show down low. Mama we yeah. Utadhani kashuka toka Marekani yeah. Amebeba yeah. Zigo utadhani na jodani Toto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu. Kani chuna ela fine s fine s fine s fine s fine s fine s Shakira Shakira kani chuna Shakira salio sijabagiza pesa benki kamaliza Shakira Shakira kani chuna Shakira salio sijabagiza na baki ninafuliza I know she came for the guap. She go sit on Renette for the guap. I know she care for the guap. I know she lie for the guap. She go sit on Renette for the guap. She gon' key for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make her see you go down low. Go down low. Let me sit and just go down low.
DJ Miles, Kenya.
Everybody stand up.